Our house of music.
Mapendi ya watu maneno wanasema jamaa kakataliwa. Hata tukienda koko bills maisha baby watajua. Siku hizi maskendo paka kuwauza vitumbua. I say that I love you,
oh baby.
I say that I need you,
oh baby.
I say that I love you,
oh baby.
I say that I need you. Kapu ni kueke mizigo, alafu ni kuache. Taka ni kupe mapenzi na weu ni pe mapenzi. Hata ukini acha ujute. Sisikize maneno, sisikize maneno, sisikize maneno, sisikize maneno. Tamani mtiani, sisije kukuhata. Kamfata shetani alieni mwashufa. Duniani bustani ilo jama bala. Ina watu wa fitini tena. Tamani mtiani zisije kukuhata. Kamfata shetani alieni mwashufa. Duniani bustani ilo jama bala. Ina watu wa fitini tena. Subiri tengeze maisha.